se kudagana tulabye ngo oyite musa abantu no bafula bamanyi
Atatula se mumanyo gansolo, Yesu webale.